Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lukote ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Tuzali kokoba kopesa bino sango uta bandako pona koboya bopanzani bwa coronavirus ya sika. Ekolo Kongo Demokratika eleki motango ya kama mitano ya bato bayebani kozwama na COVID-19. Bato basusu libwa ya sika bazwami na Kinshasa, motoba mosusu babikisami moto moko akufi. Motango nyonso ya bato baye bawei mokomi tuku misato na moko pe tuku motoba na mitano nde babikisami elobi INRB na lokasa na yango ya sango ya suka. Bituka sambo nde bisimbami na mokolo ya lelo na COVID-19 Kinshasa ezali so na bato 485 tope kama minei na tuku mwambe na mitano ba mona na ki na Nord Kivu ba bikisami ndenge mokope ba oyo ba zwama ki na Sud Kivu epai wapi bato ba nei banso ba bikisami na Ituri bazali bobele babale lokola na Congo Central na Okatanga moko pena Kwilu moko elobi INRB batu banei na Kinshasa nde bazwami na boloko botali mambi ya mampinga na ndolo na Kinshasa yango epesi mwa bobangi na baye ba bundaka po na bakoki mambo moto. Batu banei basusu bazwami na coronavirus ya sika na etuka ya Okatanga kolanda maloba ya mukambi ya etuka eye Jacques Kabula ata INRB na nuepesi sango yango te. Batu bane ibango bamona ni sima na bokangami ya ngumba Lumbashi bazala kizinga zinga na moto ya yambu amona na kina COVID-19 na etuka eye lobi loleki ezala ki ngumba ya Kasumbale sande kangamaki na etuka ya Lualaba uezali pembeni mukambia etuka Richard Ngweje Muyeja asengi bavandi losambo opona sanza ya mepe sanza oyo ekolanda tulanda Richard Muyeje na VOA lingale pete kimaluba.
Living with a broken heart, we never meant to do you harm. Don't ever want to see you cry again. Everybody hurts sometimes, we never meant to do you wrong. And you're gonna be just fine, she said.
Je viens pour nous tarder, ce soir, si ma journée n'est qu'en plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi, personne ne t'aimera comme moi. Non, me laisser. Rends-moi l'appareil.